Ke rata ho leboha modimo ka bophelo ba motho e mong le mong ya tlileng mona. Ke a e phetha. Ke rata ho leboha modimo ka motho e mong le mong ya tlileng mona. Ke re modimo a mpolokele wena ngwaneso. How do you make a honor? How do you make a honor? How do you make a honor?